ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira ahanini abana b'impfubyi. Wa mbere nakira ni Sylvia Musabyimana ushaka ababyeyi be Renzaho Sylvestre bakundaga kwita Diouf na Byukusenge Marita. Musabyimana yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 afite umwaka umwe agaruka mu gihugu afite imyaka ine mu mwaka w'1997 ahita ashyirwa mu kigo cy'impfubyi cyari Itaba Ibutare ubu ni muri Huye. Sylvia Musabyimana atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Kamahoro.
Amazina yabo ndayazi baje kurangisha nyine biza gukurwaho n'amabyara wa papa ndera muri famille
barangishije bahereye ku kibarangishije bahereye ku mazina ya papa wawe na mama wawe
n'amabyara kanu kwabo kusinzwe kanya ndetse niba ari papa cyangwa ari mama kari imyirondo.
Ibyo ngibyo bikorwa na Croix Rouge niyo ikora ku kantu bashyira kameze nk'umuringa ariko w'urupapuro bashyira ku kaboko k'umwana kugira ngo uwo mwana amenyekane igihe cyose bashobore kumenya uwo ari we n'aho bamushyize amenyerwe inkomoko. None bakubwiye uzi ko papa wawe yitwa nde?
Yitwa Garenza.
Naho mama wawe?
Byukusenge Marita.
Hanyuma uzaho bakomokaga?
Ngahitwa komine yari Muganza igitura ya Butare.
Bombi bari abanyamuganza?
Ariko ibyo byabaye baba i Kanombe mu Kanogo.
Ariko se wowe bamaze kugutwara bakuvana muri Orufurina wageze n'Imana wari muri Orufurina yo hafi y'iwanyu bakuvanye ku Itaba bakujyana i Mugombwa bakujyanye he?
Banjyanye i Mugombwa i Mugombwa barashyikiriza mama wacu ngeze muri segonderi mbona ntibimeze neza yahoraga ntoteza nza kuhava nsubira kwa sogokuru kuri yarasaje cyane bahita banjyana mu yindi famiye arimo bamfashije ndiyica ndarangiza muri famiye nawe.
Ni umumasera w'umwene bikira hari agakuru bajyaga bakubwira kuri papa wawe bakubwira ko yari umusirikare bakubwira icyo mama wawe yakoraga
ngo yari umuganga akina umukobwa ntabwo nzi nyuma ibyo yakoraga isiga
yakoraga kuri centre de sante y'Imugombwa
mu babikira
yego
ariko papa hari izina wari bamuzi bakundaga kuririmba ngo Diouf kubera ngo yari muremure cyane
bamwitaga Diouf. Ikindi bakubwiye kuri papa wawe ni iki? Yari kaporade. Nta bantu se bavuye muri Congo hanyuma se haba hari umuntu wigeze uva muri Congo wabarahuye na basukuru wataratabaruka cyangwa se agahura na nyogosenge cyangwa se na so wanyu akababwira ati Diouf Renzaho Sylvestre aracyariho arahanaha nta gakuru kamwigeze mumenya?
Gakuru nkamenya vuba hari umuntu uri kuri Croix Rouge nawe nakumbira ko bagiye kubandaniriza iriya Musanze bamubwiye ngo babe n'inshuti ngaramuzi ngo baranahoze ngo ariko ubungubu ngo ntageze umuherere ariko ngaramuzi bigeze kuba bari kumwe we.
Ayo makuru ni amakuru ya vuba?
Amakuru ya vuba uwo muntu yibwiye vuba nawe ukora muri Croix Rouge.
Ni ukuvuga rero yuko niba uwo muntu wanyuze mutobo yaravuze ko yamubonye amusize inyuma ubwo yaba akiriho, niba akiriho ntakabuza aho ari azumva ijwi rya Amerika, azumva ijwi ryawe, azamenya yuko umushaka, azadushaka kugira ngo tubahuze, ariko natwe tuzagerageza kubaririza dushakishe turebe niba uwo muntu ariho. Ndahamya yuko niyumva umushaka nawe azashimishwa no kukubona. ngaho rero mbwira Silvia niba papa wawe atumva
kandi nibagiweho gato
yego
nuko mama ngo niba mu 2002 muri 2002 hagataho ishije kuri ndi Amerika uravuga ko ngari Brazzaville ngo
mu mwaka w'2002
wigeze kurangisha uwabivuze nawe ngo yitabye Imana
uwabivuze yitabye Imana ariko uwabyumvise yitabye Imana
yarebwe uri mubyara wa papa ko mama yigeze kurangisha ndavuga amazina ya papa we n'ayasebukwe uvuga ko ari Brazzaville ngo ameze neza ari amahoro
niba mama wawe nawe ari i Brazzaville aho yaba ari mu nkambi iyo yose ndasaba mumva ijwi ry'Amerika mu nkambi ya Kintere cyane cyane bari ngaho i Brazzaville ni hafi y'umurwa mukuru wabazi Marthe Byukusenge wari warashakanye na Renzaho Sylvestre amenye yuko umwana wabo Musabyimana Sylvia ariko Musabyimana Sylvia iryo zina ntabwo iryo baguhaye witwaga niwe mugore Sylvia ubwo rero
ndakumimba ngo Sylvie ni gikubera hahe uramushikanye ngo Burundi mbere y'inde
ubwo rero turashakisha Byukusenge Marita ushobora kuba ari mu nkambi imwe mu nkambi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville Byukusenge Marita akaba yaratandukanye n'umwana w'umukobwa rufite imyaka 3 96 niwe mugore Sylvia yakundaga kwita Kinigi ubwo rero wamumenya uwo mudamu Byukusenge Marita wari washakanye na Kapurari Renzaho Sylvestre bakundaga kwita Diouf aduhamagare atubwire vuba hano ku ijwi ry'Amerika duhuze uyu mwana w'umukobwa tumuhe umunsi mukuru wa Noheli Sylvia niba ababyeyi bawe bakumva ari mama wawe ushobora kuba ari muri Congo Brazzaville ari papa wawe ushobora kuba ari muri Congo Kinshasa ntabwo ari kuri y'u Rwanda ni hafi ashobora kuba ari muri ya misozi ya za Masisi ara kongaho umva rero ntago ari kure yazumva ijwi rya Amerika abo bombi niba bakumva niki ushaka kubabwira
mbabwire ko umukobwa wawe
ndabwo komera komera dira madra yo kwizera komera uzababona
wabari Kwa mwzee kitawa na raviri. Nde wawari. Mwze kumana wawari mbasha haki kandu kumbwe. Nde kumabu. Nde kwezi mwana yungi. Nde kwezi.
Urakoze nawe wagize neza gutegereza nziko wategereje igihe kirekire ntanatangiriye ku butumwa bwawe umbwiye ubutegetsi bukomere mpamagara naguhamugangira ngo mpomore kandi ndahamya yuko Imana izamfasha ukagikira ibyo bikomere muranye imyaka 28 uri wenyine udafite ababyeyi ngaho rero Sylvia Musabyimana ndagukomeza komeza utegereze wizeye ugire umugoroba mwiza amahoro y'Imana
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
ndakira Samuel Habineza ushaka mama we wavuye aho yaratuye ahitwa Ikibirizi akagenda atavuza aho agiye Habineza yagiye kwiga agarutse asanga nyina yaragiye Samuel Habineza atuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Kigembe akagari ka Mpinga umudugudu wa Mpinga
ndagushakisha mama wanjye nabuze muburiye mu karere ka Gisagara cyo gihe nigaga Kigembe ariko we aba mu murenge wa Kibirizi
byagenze gute nicyo nshaka kumenya
nyine nagiye kwiga imyuga ari gutwara abana aho yari yarashatse mu murenge wa Kibirizi birangira rero aho nshoreje kwiga nyine ngiye aho nigaga nagombaga kuyiga umwaka umwe urangiye subiye mu rugo nsanga ngo barimutse uva icyo gihe kugezana n'ubu ngubu sindongera kumubona
nyoko yaragiye aragusiga agenda atakubwiye aho agiye
yego ariko ntago nari mpari nyine ngambire icyo gihe nge na aho nigaga hari hahabanye naho ari ubwo nigaga ntaha mu rugo
hanyuma se amakuru amenye bakubwiye ko yagiye ajya hehe
abo nabajije bamwe barambiye ngo yagiye ku isambu wabibugesera avuka ngerageza kujyayo ndetse n'abasaza be ahubwo uwo mbajije akajya mbaza amakuru ye nkambwira ni nanjye ntago mbizi ndetse no mu minsi yashize basaza be ngo baje kugurisha isambu iwabo baza kumuhiga nanjye bamumpigiraho mbabwira ko ntabizi ubwo nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu nyine cy'agasaro kabuze ngira igitekerezo cyo kuvuga nti nanjye washakishiriza ahangaha wenda kubera ko radiyo yanyu igera kure hashoboka abaye ari n'ibugande yazajya yazumva icyo kiganiro
ariko se Samuel mama wawe agenda muri 2015 wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 15
mutandukana bwa mbere yakushyiraho warerwaga kubera ko mutabanaga yabikoze kubera ko atagukunze yabikoze kubera ko yabonye undi mugabo utagukunze yabikoze kubera ko atagufitiye umwanya afite ibindi yakoraga byatewe n'iki
no kuvuga ngo umugabo yari afite ntago yankundaga noneho mu buryo rero bwo kuba ataranshakaga byatumye mva mu ishuri nyuma nabwo mbona mu rugo bikomeje kwanga adashaka ko mpaba fata icyemezo cyo guhagurukanye ndagenda nibwo rero naje kwibonera ishuri nyine njya kwiga na mama ndabimumenyesha ko ndabonye aho niga ariko nubwo nabimumenyesheje ubwo yari yagiye atanazi niba narashoje kwiga cyangwa yaragize ntago twongeye kubonana namumenyesheje ko nabonye ishuri gusa ry'imyuga ngiye kwiga birangirira aho ngaho nongeye kumubona ukundi
hanyuma se urangije kwiga ukajya ikibirizi kumushaka wasanze uwo mugabo wari waramushatse bakiri kumwe
oya yari yaragurishije nawe ngo yaragiye niba barajyanye ntago mbizi ubwo abantu bavugaga ko bananiranywe ngo mama ari we wagiye mbere abaturanyi nyine niko bambwiye
uwo mugabo babanaga na nubu ntaho ari mu Rwanda
aho yagiye ntaho nzi kuko nawe imitungo ye yari afite yose yarayigurishije aragenda ntabwo yagarutse
bagendeye igihe kimwe ku buryo bashobora kuba barajyanye
ababibonye bambwiye ko batagendeye igihe kimwe ngo mama niwe wabanje kugenda ngo nyuma umugabo nawe agurisha ibyo byose aragenda ariko ntabwo bazi niba yaragiye amusanga cyangwa yaragenze bite barambwiraga ngo yagiye ku isambu i Bugesera aho niho hanani nizeye wenda nzi ngo nzahamusanga ntabwo sinahamusanga
abo baturanyi se bamubonye agenda cyangwa se bwarakeye mu gitondo bamushatse baramubura bamubonye yikoreye ibintu agenda
wari nabo yasezeye hanyuma bamubajije aho agiye bamubwira ngo ntago agiye kurenga azagaruka ariko imyaka 10 irenga irashize atarongera kugaruka muri ibyo bice
akaba ashobora kuba nagiye ahunga uwo mugabo we wari wamuteraga intugunda
birashoboka njye niko mbikeka kubera ko nubwo njye urwo rugo naruhagurutsemo nkagenda nyine narabibonaga ko umugabo ari njye badashaka ndagenda nzi ngo wenda ubwo nyine ni uburyo bwo guhama amahoro ariko n'ubundi ndumva no uko mu mwaka umwe mpavuye nagarutse ngasanga n'ubundi ntibakibana nyine naho bari batuye hubatsemo abandi baragurishije
ariko se wigeze wibaza impamvu mama wawe yaba yarafashe icyemezo cyo kugenda ataje ngo akureba akubwire ko agiye akubwira ati mwana nushaka kuzansanga aha nawe guma aha ngaha ni ngushaka nzahagusanga kugira ngo umubyeyi afate icyemezo cyo kugenda akamara imyaka 10 asize inyuma umwana yabyaye Samuel iyo ubitekerejeho wumva ari ibintu by'umuntu
nyine kubera ko yari yarangwanye nkiri mutoya kuko papa yapfuye ngo atwite inda yanjye y'amezi 2 ntabwo numvise ko ibyo aribyo byose yakoze ari ubugome bwabimukoresheje ni nacyo gituma nakomeje kumushakisha na nyuma yaho kugeza n'iki gihe
wigeze se utekereza ko mama wawe ashobora kuba ataragiye abishaka ahubwo yaragiye atabishaka ku buryo nahari hatazwi
yego niko nabitekereje kuko ntago mama nkurikije ukuntu yankundaga ntago ntekereza ko yaba yaragiye ari ibintu yapanze ngo agende atambwiye kuko naho narindi mu murenge wa Kigembe n'umurenge wa Kibirizi ni imirenge isa nk'aho ituranye nta ntera nini cyane irimo yatuma umuntu agenda atavuze natekereje ko bishobora kuba byaramutunguye wenda akaba yaragiye azi ko agiye hafi bikaza kurangira akomerejeho
none se kuba umugabo bari barashakanye mama wawe akimara kugenda yarafashe ibintu yari afite bari bafitanye bashakanye babanagamo akabigurisha akagenda ntawuza aho agiye na n'ubu hakaba nta muntu n'umuza aho yagiye iyo ubitekereje wumva ari ibintu bisobanutse
nirinda kubitindaho nyine ngo bitantesha umutwe gusa nanjye nyine mba byibaza nkumva sinzi isobanuriro ryabo
ariko genda bitindaho kubera ko ndimo ndashaka amakuru kandi ndacukumba
nabo bene wabo ngo numve wenda niba we wajyaza akabasura mbwira batireka data nawe ntiyigeze ahindukira ati mbese umuntu yaba yaragurishije ibintu byose atirirwa agaruka gukora iki
ariko se nk'uko ubizi mama wawe yari umuntu ucinshuro ku buryo wavuga uti yahisemo kujya ahanaha yigenda yagiye guca inshuro ashobora ko yagiye guca inshuro akibonera undi mugabo ahandi
akiri muri urwo rugo ntiyigeze abikora ariko wenda ntekereza ko ubuzima buramutse bwa ariho bumwerekeje yabikora kuko ntabwo bari bakize cyane nta nubwo bari bakennye cyane ko wumva yavuye mu rugo nta we asa nk'uwahukanye niko nabyita wenda ntekereza ko nubwo ubuzima ashobora kuba yarahuye nabwo
wambwiye yuko uwo mugabo bari kumwe yamukubitaga ntabwo ubigeze utekereza ko ashobora kuba yaramujujubije agahitamo kuva muri urwo rugo kubera ko inkoni zari zamurambiye
n'ibyo bintu narabitekereje ni nacyo cyatumye nkomeza kumushakisha cyane mvuga nti wenda wasanga naho ari atabayeho neza imyaka yose mbyirukankamo biranga bakajya bambwira ngo arahangiye nkamubura kugeza nubwo baje kumbwira ko ngo mu mutara naho njyayo sinamubona ndabona naranahatinze birangira ahubwo nanahatuye nyine nkubaka inzu nkomeza nshakisha mvuga nti nzatinda mubone none birinze bigeze iki gihe cyose
Samuel ko numva usobanutse mu bitekerezo wigeze utekereza nko kwitabaza RIB n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo bagushakire aho uwo mugabo ari ndetse ubabwire ko na mama wawe yaburiye irengero waba ufite ibimenyetso byinshi byatuma bagufasha igihe cyose uwo mugabo babanaga yaboneka amakuru ya mama wawe uzayabona wigeze ubitekereza
oya nabonye nyine ntamubonye hafi hashoboka hose nshakishije mubuze kandi noneho abantu bakambwira ko ari we wagiye mbere uwo mugabo batanajyanye kuko ngo uwo mugabo we yagurishije byose ngo hashize amezi atatu batabana mama yaragiye kandi ngo agenda asezeye abantu numvaga rero ntacyo nakwirirwa ya kwitabaza muri bukeretse wenda nk'iyo kuba yarabuze barajyanye nibwo numvaga byari ngombwa ko njya gutanga ikirego
ariko kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi no mu muco wa kinyarwanda kuva na kera umugore unaniwe n'urushako asubira iwabo icyo gihe basaza be mu munani baba barahawe ababyeyi baba baragennye aho umushiki wabo nk'uwo nguwo ashobora gutuzwa mama wawe ntabwo asubiye mu Bugesera kandi bari bahafite isambu yari abizi
yego
kugira ngo umugore ave mu rugo ajye gushaka ahandi atabwiye basaza be ntabwo bishoboka yabyara se agahembwa nande yarwara se agasubira nande
basaza be ntago bakomunikanaga kuberako kugeza ni isaha nabo nange ubwanjye abanzi nibakeka nifite imyaka 26 ariko ntago barambona guko mama ntigeza njyana yo nabo tuba tuvugana gutyo ku matelefone bamumbaza bamaze sema mama wako twamubuze sema mama amakuru ye ubwo ni nabo bangira inama tijya bumva radio ijwi rya Amerika ari kiganiro bagiraho uzape gutangayeho icyo kibazo wumve niba hari icyo bagufasha kuko hari benshi tujya twumva bafasha ariko nabo ntago tuziranye kuko ntigeza njyana yo nta nubwo yakundaga kujyayo kubera ko ngo yari afite barumunabe bamukurikiraga ngo bagiyeyo bagiye kubayo ngo mukase yarabaroga ise ngo yari afite abagore babiri mukase arabaroga barapfa ubwo mama heru ubwo ngubwo ahatinya rero yavuga ati ibyo by'amasambu yabo nibashaka bazitwariraho kugira ngo zabure ubuzima ndacyakeneye kubaho ubwo rero njyewe nyine gituma numva ntekereza ko hari umuntu wambwiye ngo arakeka ko yaba yaragiye i Buganda naravuze ntari i Buganda sinabasha kujyayo ngo njye guhigirayo umuntu mu gihugu kinini ntanazi uvuga ntari wenda wabicisha kuri radio byapfa kugira ireme kuruta kuba nafata amatike njya guhiga umuntu
yego wageze neza kuza mu kiganiro agasaro ka Buraganda hamya yuko mama wawe niba akiriho ari bukumve ndetse ndamya ruko niba mama wawe akiriho ari bukumve ukazagira imana tugeze no mu gibihe by'ibyishimo bya nohe no kurangiza umwaka niba kumva muri kanukanya n'icyumva ushaka kumubwira
cyane namubwira nyine nuko byanezeza ndamutse nongeye kumubona kuko nange ntago nishimiye kubaho nk'impfubyi ya buri kandi nari mfite umubyeyi ko sahari abaye ari kunyumva mane zamukorere mu yongera garuke mu muryango bene wabo bose baba bamumbaza wo duhe wese abambaza se mama wawe byagenze bite kandi bo turahura umunsi ku munsi aramutse yigaragaje aho bari nange ubwo niho ndi bahita bamuzana bako kanya rwose
urakoze kumiza utegereje wizeye mpifurije amahoro y'Imana kandi mpifurije no kuzagira umunsi mwiza wa Noheli uzatangire mu mwaka wa 2025 neza uzawugiriremo amahoro menshi
we namwe Imana ibongerere kuramba rwose mukora akazi gasa nka ka Yesu
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa mudisanga undi nakira ni Liliane twagira imana ushakisha mukuru we nyina w'Imana Kawera twagira imana atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro akagari ka Ngoma umudugudu w'Iriba
ikintu kizime kiganiro no kurangisha mukuru wanje twanyera imana Kawera wabuze ari kumwe na murumuna mama ahantu bita Kimisagara Kabusunzu.
Kabusunzu ya Kigali?
Yego Kimisagara.
Yahaburiye ryari?
Icyo gihe mama yakoraga akazi ko mu rugo.
Mhm.
Njyewe nari umwana muto nyine mama yarangendanaga.
Yego.
None ubwo ngubwo nyine murumuna wa mama abwira mama ati rero kugira ngo ugendane abana babiri ukorane nabo zana Kawera mbe mufashe nzana mushyire mu ishuri. Mama arabyemera Kawera ajya kwa murumuna wa mama. Uruko ko hajya murumuna wa mama amufata nabi cyane akajya mwima n'ibiryo. Ubwo icyo gihe nyine umwana inzara imwishe aragenda ibiryo arabyiha. Icyo gihe ngo murumuna wa mama yari atetse inyama. Mukuru wanjye wo Kawera afata inyama imwe arayirya. Amaze kuyirya ubwo urumva ko murumuna mama yari yasibaze aza asanga nyine umubare yasize nagariwe abajije mukuru wanjye arabyemera aramubwira ati nariye ubwo mukuru wanjye icyo gihe arangije afata akantu k'umushito wokeshaga burusheti arangije akamutwikisha mu mutwe ubwo icyo gihe nyine abaturanyi baho ngo barabimenya bafata mukuru wanjye barangije sinzi umuturanyi wamufashe ngo arinje ngo amujyana muri Congo. Ayo niyo makuru mama yabashije kumenya yuko mukuru wanjye yabuze ajyanwe n'umuturanyi icyo gihe muri Congo. Ariko muri icyo gihe hari mu 99 hafi tujya gushyira mu 2000. Ubwo mama aravuga ati reka nje gusura umwana wanjye ndebe uko ameze. Ahageze asanga mukuru wanjye yarabuze baramushaka baramubura abwirwa yuko hari umuturanyi wamujyanye muri Congo ariko urumva icyo gihe mama nago yaraza abaturanyi baho ngaho ubwo umwana abura gutyo nyuma yaho murumuna mama n'umugabo aza kumwica birangira gutyo nyine n'ayandi makuru twigeze tubasha kumenya
ku buryo mutazi umuntu wari utuye ku Kabusunzu wamujyanye muri Congo
kubera icyo gihe abo bantu ndumva ngo barakodeshaga ntabwo twigiye tubasha kumenya uwari gusa twumvise gusa ngo ari muri Congo urumva n'icyo gihe na murumuna mama yaje gupfa n'ubundi murumuna mama yapfuye n'ubundi umwana yari amaze kubura ntabwo twigiye tubasha kumenya ngo ninde wamutwaye gusa n'ayo makuru mama yabashije kumenya arabimbwira
birumvikana wari umwana mutoya nawe nk'uko uvuga
nari umwana muto kuko ndumva n'isura ya mukuru wanjye sinyibuka ari nawe nago yibuka isura yanjye gusa mukuru wanjye abuze afite imyaka 11 abantu bavinda imwe na mama arabazi rumva abashije no kubonekana wa makuru yaje abaha kuko yarazi kuvuga ari umwana mukuru imyaka 11
ariko ndagira ngo nkubaze ubumaze gukura ntabwo mama wawe yigeza kubwira ko amaze kumenya ko umwana we yabuze yagiye nko kubuyobozi bw'umurenge bw'umudugudu ngo ababwira ati umwana wanjye yaburiye hano ku Kabusunzu hari abantu bamutwaye kugira ngo bamufashe byibuze hamenyekane wamujyanye uwo ari we niba ari umunyekongo niba ari umunyarwanda wimutse akamujyana bimenyekane
icyo gihe mama ndumva atarabashije kubikurikirana gusa yaraje arabaramushaka n'uwo murumuna wa mama icyo gihe n'umugabo wa murumuna wa mama mumerera n'abatise shaka umwana w'abandi nari nakuye ngo umushyire mu ishuri uranga icyo gihe ndibuka yuko mama yambwiye yuko icyo gihe na murumama wa mama yari ari mu manza n'umugabo we none birangira n'umugabo wa mama anamwishe nibyo ngibyo ngiyewe nzi n'ayandi makuru mfite gusa mama bamuhaye amakuru ku mwana hari umuturanyi waho wamujyanye muri Congo nibyo ngibyo tuzi nawe ya mama yambashe kumbwira
ya mwaba muza agace ka Congo yagiyemo akari ko ni bari Congo ya majyaruguru muri Kivu ya majyaruguru Kivu ya majyepfo cyangwa se hirya muri Congo yo burengerazuba mwaba muzi agace aherereyemo
oya nagashe tukatswe ko mama nayo bamubwiye ati ko abaturanyi ba murumuna wawe bimukiye muri Congo ariko nago babashije kumenya hari gusa tuzi ngo ni muri Congo ariko nago tuzi agaca kariko
muzi niba ari abanyarwanda cyangwa se niba ari abanyamahanga
bari abanyarwanda
bimukiye muri Congo muri 1999 bajyana umwana witwa Nyirahabimana Kawera
yego
bamujyanye agiye kubakorera cyangwa se n'impuhwe bamugiriye bati yenda tuza gushyira mu ishuri ryo muri Congo
bamujyanye kubwo kumurera bitewe n'ukuntu mukuru wanjye amufataga namaze no kumutwika ngo nuko yariye
n'abantu beza none wari mumbwira ko Nyirahabimana yari afite imyaka 11 hari abantu azi kuvuga abantu bumva yibuka ni bande banyirasenge
mama wanjye aramuza amazina ye yari abizi ko ndi murumuna we
mama wawe yitwa mbese
Mukanyandwe Clotilde
yego naho wowe ukaba uri Liliane Twagirimana yarakuzi ko witwa Liliane Twagirimana
n'amazina yarayazi icyo gihe yarambonaga uretse nawe ko atakinye mukashize imyaka myinshi nange ubu ngubu isura ye sinyibuka gusa aziko afite murumuna we azi n'uwitwa Domitira murumuna wa mama hari n'uwitwa Maria n'uwo ngo witwa Konsore wamureraga wapfuye arabazi
none rero niba mukuru wawe Kawera akumva muri kano kanya aho yaba ari hose muri Congo nkuko utekereza ko ari hari nkuko babibabwiye akaba akumva muri kano kanya turi no mu gihe cya Noheli ni igihe cy'amahoro ni igihe cyo guhuza abantu ni igihe cyo kwishima niba akumva mukuru wawe iki ushaka kumubwira
namora ati rwose Nyirahabimana Kawera ndagukumbuye uri mukuru wanjye nanjye ndi murumuna wawe ndacyariho ndashaka kukubona kwashize imyaka myinshi ndumva warabuze ndi umwana muto na uri umwana muto nago nyibuka isura nange sinkwibuka ndumva nifuza kukubona tukaba hamwe kuko nta wundi muryango dusigaranye na mama arifuza kukubona kuko aragukumbuye cyane rwose ndagukunda kawe uri mukuru wanjye nange ndi murumuna wawe ndifuza kongera kukubona tukaba hamwe n'umuryango murakoze
Liliane twagira imana nabageze neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana cyane cyane no kugira noheri nziza uzarangize mu mwaka neza
yego murakoze cyane
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Mulisanga ku ijwi ry'Amerika nababwiye ngitangira ko iki kiganiro ngiharira abana b'imfubyi hari umwana w'umukobwa wampamagaye ambwira ati maze imyaka 31 nifuza kwizihiza Noheli ndi kumwe byibuze n'umuntu umwe dufitanye isano uwo mwana yitwa Nyiraneza yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ajyanwa mu Bubiligi aturutse mu kigo cyari isake mu cyahoze ari prefetura ya Kibungo ikigo cyitwaga Les Eritrines cyari cyarashinzwe n'umubiligi witwa Georges Senishi icyo kigo cyakiraga ahanini abana bafite ubumuga bw'ingingo bakoherezwa mu Bubiligi kugira ngo bashobore kuvurwa uwo mwana Nyiraneza yari yarahiye ku kaboko k'ibumoso niba ufite umwana w'umukobwa witwa Nyiraneza wari ufite imyaka 1993 ukaba waramuhaye witwa Georges Senisi w'umubiligi akamujyana isake uwo mwana aragushaka ngo musangire Noheli nawe niba uzi umubyeyi wari ufite umwana witwa Nyiraneza wari warahiye ku kaboko k'ibumoso mufashe kwishima
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni ya Joseline wa Maria arashaka musaza we bwana Kweli Jean de Dieu batandukaniye muri Congo mu mwaka w'1997 Joseline wa Maria atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Ntarama akagari ka Cyugaro
nje muri iki kiganiro ngira ngo mumfashe mfite musaza wanjye nabuze witwa bwana Kweli Jean de Dieu kubera ko maze iminsi ngitega amatwi umva hari abandi mwafashije bakabona abavandimwe babo nanjye nifuje ko mwamfasha
uwo muvandimwe wawe bwana Kweli Jean de Dieu mwatandukanye
muri 1997 ubwo 1994 twari twarahungiye muri Congo twabaga mu nkambi yitwaga Ikatare hanyuma muri 1997 duhungutse barashe mu nkambi turahunguka tunyura mu ishyamba tugeze mu ishyamba hagati rero bararasa turatandukana twari twenda kugira aho bita umusozi wa Kirimbi mu ishyamba rwagati tandukana rero bidukomeza iyo mu Rwanda dutaha turana gutyo kugeze umunsi amakuru twongeye kumenya
umusozi wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe
tuvuga yavutse yari yavutse 74 ubwo yari afite 23 ngira ngo hari yego ko ninyo wamukurikiraga mugoka mu ntege yari mfite 21
yego none mwakomukaga hehe iwanyu
iwacu twari dutuye mu Bugesera n'ubundi cyahoze umurenge wari Murama niko byitwaga kera bitarahinduka akagari ka Rucucu
none kuri uwo musozi wa mwatandukaniyeho ugereranyije hari nko mu birometero bingahe uvuye mu mujyi wa Goma cyangwa se wa Bukavu
okay ntabwo ndi bumenye icyerekezo kuko twebwe twabaga Ikatare ubwo twinjira mu ishyamba rwagati dusa nk'abangana ku musozi wa Kirimbi aho musozi wa Kirimbi hagati mu ishyamba ku buryo ryari ishyamba rinini cyane ku buryo utahagararamo ngo urebe hejuru umusozi nta wabonaga ari ishyamba gusa ubwo rindi buze kumenya ngo hari ibirometero bingahe yambwiye kwiyo migi yombi ari mu ishyamba rwagati
mwari mwenyine nta wundi muntu mukuru mwari kumwe mwari yari wowe na musaza wawe gusa
oya twari benshi ariko abantu twari kumwe nari kumwe nawe na mama na barumuna wanjye babiri na papa twadumva tuturi umuryango nyine
mubani abandi bamo aragenda nyine
bararashe turanyanyagiye kwa kundi bantu baturiruka twese hanyuma twirize tugeze imbere tuza kwisanga ndi kumwe ubwo na mama na barumuna wanjye babiri umusaza wacu turamubura turaburana gutyo
kuva icyo gihe 1997 yego ubwo rero kuva icyo gihe 1997 tugeze ubu nta makuru ye wigeze wongera kumenya
nta na make hari n'abantu bagiye bahunguka twabaza kwa ngo nta wigeze babona nta muntu n'umwe wigeze duha amakuru n'umwe twigeze tubona
icyerekezo mwahungiyemo ugereranije hari intambara zakomeze kuhaba hari abantu baba se barabatanze imbere ukavuga uti baba nibo bamufashe hari
oya
yari inzira y'inzitane ku buhe buryo
yari inzira nini yo mu ishyamba urabona barashe inkambi abantu bose banyanyagira bahunga twebwe ngo tuza twari dufashe icyemezo cy'uko dutashye ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo turanyurahe kuko hari mu ishyamba ry'inzitane turi abantu benshi b'ikivunge abantu bagenda banyuranamo b'ikivunge ubwo tugezemo hagati rero baturasaho twumva bararashe mu ishyamba bararasa abantu bose barirukanka bakwira ibishwara nyine mu ishyamba buri wese atazi yajya gusa twaje kugira amahirwe tubona duhingutse ahantu hejuru ku musozi ahantu imusozi ntazi ariko tumazemo nk'iminsi nk'ine nk'itanu mu ishyamba kugira tuzengurukamo twarabuze icyerekezo tuza kugira aho rero nkinguka ahantu imusozi nubwo ntekwa ivuga ngo ni hehe turarongotana turaza twamaze hafi nk'amezi nk'abiri mu nzira tugenda tuza gusiduka rero twibona tugeze mu Rwanda
mwinjiriye kuhe mupaka
kuko urumva twahingutse ni Goma kubera ko twahingutse igisenyi yego
ngira kumara amezi abiri mwishyamba mu nzira utanta ujya iwanyu mbwira iyo nzira yari imeze ite
okay yari inzira igoye ku buryo hari mu ishyamba ntabwo nta kintu twabonaga kibihingwa yari ishyamba gusa ku buryo abantu bagendaga inyota ibica nk'amazi ugatega imvura yagwa abantu bagafata nka shitingi bakagenda bakareka ahantu hari icyezezi amazi akameneka abantu bakanywa ubundi bagahekenya ibintu bitaga imifumbegeri ibiti bitaga ngo ni imifumbegeri muri iyo minsi ibyo byari bitunze abantu yego
mwese nk'amwe babana mwarabiryaga mukumva bibaguye neza mwari nefaguzwaga mwana w'umukobwa w'imyaka 21 kujya kurya ibifumbegeri wabyakiriye ute
icyo gihe kuko turi mu nkambi batarayisenye kwari tumeze neza dufite ibintu twari dufite ibyo kurya twagiye twitwaza buri mwana wese mu gafuta dutwaye ku buryo wafataga nimba ari nk'uduhunguru karya nka tubiri kugira ngo bimare iminsi ntabwo twatetse cyane nyine urumva twa mu buzima twajyaga duke duke ku buryo iyo minsi yose twamaze byagiye bisa nk'aho bidutunga twaduhungaye n'amafaranga ku buryo mu nzira mbese twariho n'abiyego ariko ntabwo twakaga cyane inyota yo wari nkekenyaga ukumva ni ibintu by'ibikatsikatsi ariko icyo twashaka kugira ngo bibone amazi aboneke gusa tubeze mu muhogo kugira ngo twere kwizumwuma ntabwo byari byoroshye ariko byari murakinga nyine
ariko se mu gihe bamwe bahitagamo guhunga bagana mu burengerazuba bajya kure y'u Rwanda mwebwe muhitamo kuvuga muti twebwe turatashye dusubiye mu Rwanda igihe mwakandagiye ku butaka bw'u Rwanda mugeze aho ngaho ku gisenyi mwumvise umeze mute
okay twebwe kuko twumvaga nta yandi mahitamo dufite na cyane ko twabonaga mu ishyamba nyine twageraga tutazi ngo turajya he nako mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko tutahinguka mu Rwanda twageraga nyine duhunga tutazi ngo turerekeza he tuza gushiduka rero twibonye ku butaka bw'u Rwanda nta yandi mahitamo nyine reka dutahe uko bizagenda nyine tukumva tuzabyakira nta kindi kwashoboraga gukora kindi tutahuko rero turaza uza gutyo mu Rwanda
hanyuma mugeze aho ngaho wanyu mu Bugesera mwakigombite umunyemerere mbikubaze
yego waraje ubwo tugeze nyine Gisenyi waje kugira aho mukajya aho imodoka zitwara abantu iwabo ubwo baduha imodoka nyine ziratuzana zitugeza ahantu bashya mu Mukamira aho bakiriraga abantu turakuma tugeze iwacu nyine aho ku ivuko aho twabaga n'ubundi twaje kuhasanga bakuru banjye batari barahunze bari barahasigaye ubwo baratwakira mu rugo ho nta hari harasenyutse nta hari hahari tujya kwa mukuru wanjye umwe tubayo nta mezi agira nko muri abiri tumaze kwiyegeranya rero no kwisunasuna dusubira mu matongo yacu ngo tujya mu rugo wacu ariko ubwo nari nsigari njyewe na mama na barumuna banjye babiri bonyine papa nawe twaratandukanye nawe gutyo
mwatandukanye mumubuze mutaza aho ari cyangwa se yitabye Imana
ubwo nyuma twaje kumva amakuru baravuga ngo yitabye Imana ngo mu ishyamba ariko abantu babivugaga nabo bavuga ko babibwiye n'abandi nta makuru by'ukuri afatika nta muntu wigeze wamushyinguye avuga ati naramushyinguye ntawe ubitubwiye ariko bakoresha kujya bavuga inkuru ngo yarapfuye ngo yarapfuye ugukora ko nta kuri twabonaga gufatika twabyakiriye gutyo nyine turavuga ngo byanze bikunze ngo wenda yarapfuye koko
niyo mpamvu ubu ngubu ushakisha musaza wawe wenyine gana kweri kubera kutaza amakuru bakubwiye papa wawe nuko ashobora kuba atakiriho
we ashobora kuba yarapfuye ariko ndiyo ko nta makuru ndigeze numva na make kandi umbere umwana w'umusore twahunze yarangije ariko yari kurangiza secondaire ndavuga ibyo byose atarapfuye wenda yaba ariho ariko wenda gatinya kuvuga kuko azi ko natwe wenda twaba cyane ko twuduhunguka bavuga ko abantu bose bageze mu Rwanda bose bamwica niyo makuru twari dufite ariko tugeze tubona nta kibazo tubona tubaye ubuzima burakomeje kugeza n'uyu munsi
ugize neza kumuha amakuru meza y'u Rwanda rutuje none niba uyu musaza wawe akumva muri kano kanya akaba yumva ijwi rya mushiki we umushaka niki wumva ushaka kumubwira kugira ngo akumve atahe mu Rwanda
icyo nabwira cyo rwose natwe twaje dufite ubwoba tuzi ko nyine batwica nk'uko babivugaga ariko mu by'ukuri rwose batwakiriye neza turaza tugera iwacu ubuzima burakomeza umutekano nta kibazo rwose turakomeza bigenda neza njyewe naje no kugira aho muri 2023 nsubira mu ishuri ryo kwiga ndarangiza ndakora rwose meze neza nta kibazo twarakomeje ubuzima burakomeza na mama turabana nta kibazo nyuma yaho nta kibazo kugeza tugira na kimwe
ngaho rero ayo makuru haye mu saza wawe ni meza niba kumva muri kano kanya hari ikindi kintu ushaka kumubwira hari akajambo k'urukundo ushaka kumubwira muri kano kanya turi no mu bihe bya Noheli n'umwaka urimo urarangira mubwire iki kuri ku mutima
umusaza wanjye rero kubera ko ni nanjye wamugaga mu ntege naramukundaga cyane cyane arabizi ukunze kuba dufite abahungu babiri ari abahungu babiri gusa twaramukunda niyo muhungu muto twari dufite cyane arabizi nimba nyumva rwose namubwira ngo yandi kandi nkamubwira ko rwose mukumbuye ndamukunze cyane mubonye nakwishima cyane bitangaje ikindi namubwira ni uko bashiki be bose barahari arabanzi hari uwitwa Mukandutse Beatrice Ntamuvurira Verina Mukamanzi Maria Nyambabazi Ernestina n'ubucura bwacu Nyirakwezi Josiane nange wa Maria Joselyne wamugaga mu ntege turamukunda cyane turamukumbuye aramutse ahari rwose yatubwira uko turamukeneye cyane gusa namubwira cyo muri iyi minsi itambutse wenda inkuru ndi mama wacu we ashitse kwitaba Imana asize uburwayi twamushyinguye ku itariki 8 z'ukwa karindwi z'ubundi ariko zize uburwayi twaramurwaje mu myaka 90 nyine yari afite ku itariki Imana ariko turamukumbuye kandi turamukunda bose niba twumva tubwire ko haje rwose turabikeneye cyane
urakoze Joseline ndizera yuko umusaza wawe yumvise ubutumwa bwawe mu gihe ngitegereje nkwifurije amahoro y'Imana na Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2025.
Murakoze cyane namwe rwose Imana iha umugisha mwinshi cyane kandi murakoze.
Agasaro kaburaga
Nakire Dusabimana Chantal ushakisha mukuru we wo kwa se wabo witwa Uwamahoro Valentine. Chantal Dusabimana tuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare akagari ka Nyamagabe umudugudu wa Muse.
Kwanya ngo mudushakire umwana witwa Uwamahoro.
Uwo mwana mwamubuze mute mukwanya iki?
Ukana kwa mama wacu kaba yaragiye kera nge durukana mfite imyaka 2. Kaba yarigeze kuza kera gasanga nahari cucura kaba yarapfuye yifuje ko tuzamushaka tukamubona kwenye ngo mudufashe.
None se agende yagiye he agaruka yaje avuye hehe aza kubasura?
Yaje avuye muri Uganda agenda avuga ko agiye muri Uganda kuva icyo gihe narengero rye tuzi na telefoni na komunikasiyo iri hafi yacu nawe ntago tujya tumubona.
Yitwa nde?
Uwamahoro Valentine.
Nyirakuru yaratuye hehe?
Yaratuye kuri Muse mu karere ka Nyamagabe.
Yitwa nde?
Uwimana Veronica.
None se uyu Valentine Uwamahoro uramuzi waramubonye wowe n'ubwo bwose wari umwana?
Duherukana mfite imyaka 2 nzi ko yamekaga akajya tukajya gukinana.
Agaruka kubasura yarafite umugabo? Yari yarashatse?
Icyo gihe yari atarashaka.
None se nyogokuru wanyu ababwira ngo umuzamushake mbere yuko atabaruka niki yasize ababwiye gitumye ugomba kuza mu kiganiro Agasaro kaburaga ushaka umukuru wawe?
Atubwiye ngo tugomba gukoresha ushoboka byose tukamubona kuko hari ubutumwa yasize amusigiye.
Ubwo butumwa murabufite mu mwabubitse kure?
Babubitse kure ba mama wacu bandi barabufite babikegaje.
Niba se atari ibanga rikomeye cyane wambwira aho dukeya ni n'uwuhe murage yamusigiye n'iki yifuza kuzabona n'iki yashatse kumubwira mbere y'uko ataha?
Ibyo ntabwo yabitubwiye gusa yatubwiye ko agomba kuza nyine agafata ku mugabane mama we yari bufate. Kuko mama we nyine ntabwo yari yaragabaniwe we yatabarutse kera.
None uwo munani we murawubungabunga mubufata neza nta kibazo murawuhinga?
Ego.
Uretse se ibyo bintu uretse uwo munani namwe muramwifuza ntabwo yazaza ngo abigwemo ko numvise ko hari abantu bazira iminani? Muramushaka mumukunze cyangwa muramushaka kugira ngo mumwiyegereze?
Turamushaka tumukunze. Jeho nona mpunye byaba ibintu by'agaciro cyane ko nge umuntu uhora guhetse. Bugize imyaka 25 utarongera kumubona. Hari ibintu bigoye cyane ariwe umuntu wanyitayeho. Kandi umwana mama yaragiye gushaka imibereho. Ni ibintu bigoye cyane. Uba wifuza kumubona cyane pe. Ndamwifuriza kuzagira intangiriro y'umwaka mushya muhire. Uyu mwaka azawurye n'uzamurye kandi umwaka tuzinjiramo uzamubere uw'amata n'ubuki nihirwe n'umugisha. Yumve ko ngiye muzirikana cyane na famiye yanjye. Mama wanjye arashaje nawe ataramubona nawe nibyo amwifuriza. Ahantu hose ari yumve ko tumukunda cyane.
Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro kaburaga Chantal Dusabimana. Ukomeze utegereze kuzahura na mukuru wawe Valentine Uwamahoro. Nawe uzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Sawa namwe kandi uzabe ruko.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Mbere yo kurangiza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Janvier mu Kankundiye arashakisha umwana we Onesphore twagira umukiza yabuze mu mwaka w'1994 Janvier mu Kankundiye atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata mu kagari ka Kanazi
ikiganiro kinzanyemo narenge kurangisha umwana wanjye nabuze tatiza abantu benshi cyane noneho ahora unyumva urugiye cyose kivuga nyumva teza matwi nuko no mitamo kugira ngo none nzakubwire rero uzasakishirize
none se uwo mwana wawe wamubuze ryari
1996
wamuburiye he
namuze yaragiye yakurikiye abantu noneho baragenda bagiye muri Zaire bagezeyo ntabwo yagarutse hagarutse aho bajyanye ariko ntabwo yigeze agaruka na gatoya
yaragiye muri Zaire
gukora iki ategereza ndaheba njya gushakisha ndamubura Nani sana ramuze rwose
yaragiye muri Zaire gukora iki
yagiye yakurikiye abandi bari bagiye muri Zaire igihe yambiraga ko ngo giye bari bakurikiye ngo umuperezida ngo ari wabyiye ngo aze baze bajye gutwara ibyangombwa arangiza amashuri makuru uko ntabwo agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru hanyuma agenda bagiye ntibongera kugaruka
agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru muri Zaire. Kecu ushobora kuba warabyibagiwe.
Oya ntabwo nabyibagiwe.
None muri 94 urahibuka icyo gihe urakibuka.
Ye ni ntambara yatangiye. Barahunga bava mu ntuza mu kigo aho yigaga. Baza mu rugo. None babyakomeye tuva mu ngo turagenda twese twaragiye icyo gihe. Ariko byatangiye 94 intambara yatangiriye noneho tuva mu ngo rwose tujya ku gasozi kwirukanka ubwo yadukize tuvuye ngo aho ngaho nyine twari twahungiye niho twavuye none ahita agenda ubwo rwose yongera kumubona
wowe wahungiye hehe
njye nahungiye ahantu bita Ukabacuze kundiza ahantu bita Ukabacuze none nahungiye none nagarukiye warakomeza aragenda rero bose uko bagiye bahise bagenda bagera iyo ngiyo yide muri Zaire
hanyuma
ngo agiye mu nkambi Mugunga nubwo ajya mu nkambi Gatare
Onesphore muri 94 yari afite imyaka ingahe
yari afite 29 yararangije segonderi
afite imyaka 29 ubwo yari afite 19
oya yari 29
yiza shaje rero
kuko yabanje kwiga na Seraye
aha
Seraye ya kera
yego
ayirangije aza mu rugo none haje mu rugo ndavuga nti reka nkujyane mu ishuri mwana wanjye wo kugumya kwitera ngo nta kamaro none ajya mu ishuri mikuru nyine ajya Nyanza muri Espanya niho yize
yego
yiga uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu ararangiza agiye gufata diporome noneho intambara iba yatera mu kwa kane azi nahangaha mu ntuza mu rugo iwacu iwacu ariko nari ndi icyubi ntabwo nari ndahangaha ikanyazi nari icyubi
yego
icyubi nyine ni muri komine hari muri icyo gihe hitwa muri komine Butobwe
ndaharuzi
perefegitire ya Gitarama
yego
yagiye yarariho ndi rero noneho ubwo turite aho turategereza ko intambara irangira reka daho kugira ngo irangire irakomeza irakora cyane noneho bagenda gutyo mu 96 niho abasirikare bageze bati baravuga ati buri wese muve mu ngo amasasa avuga turiuka turahunga turagenda tugiye rero abo bana uko ari babiri bati twigiye gushaka diporome zacu ese murazibona yemwe abana bati turagera ntabwo twaguma ahangaha nuko ndabareka rero baragenda hashize imyaka 3 umukobwa aragaruka umuhungu ntiyagaruka hashize imyaka 3 muri Zaire
yego
naragaruka umuhungu ntiyagaruka nani sana aramubuze rwose
hanyuma se mushikiwe agarutse yakubwiye ko atigeze aciryera musaza we
agarutse mu rugo aho yari ntabwo bari baturanye n'uwo muhungu yagarutse ambwira ati ntabwo twari turi kumwe ariko ngo yaragiye kumusura ariko bakajya bavugana ahubwo hari umuhungu waturutse yongeye muri Gatare mu nkambi Gatare ho uwo muhungu yarari aratubwira ati uniforme musize inyuma agiye kuzana ibikoresho bye ati mutegereze mujye muteka musigaranye ibyo muhora atari hafi kuzanga ati musize inyuma agiye kuza turategereza wapi turahera umukobwa yari yaraje ari mu Rwanda n'ubu yaraje ari inanga turi kumwe ariko umuhungu twaramubuze byagenze ntabwo nakumenya niba yarapfuye niba ari mu mahanga ntabwo namenyana ari rwose byaranyeze
ya no gukomeza ukizera ko ashobora kuba kiriho
ndashaje ubu ndakuze ndashaje
komeza utegereze
yarapfuye nawe yapfuye kera apfuye 1973 maze igihe nyine narapfuye akaye ni umukecuru ubera aho ngaho gusa
komera none se niba uyu muhungu wawe Onesiforo twagira umukiza kumva muri kano kanya n'igihe cyano herekerageze umwaka ugiye kurangira ariko wowe umaze imyaka 30 utamubona utaza aho ari yagiye agusize igitarama akurikira abandi ajya muri Zaire ntiyagaruka komera komera ubwari ubukira none niba uyu muhungu wawe twagira umukiza akumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
yego mubyeyi uzambabarira uzanshakishirize rwose ndakaranyishe nubwo nagatu
komera nzakora uko nshoboye nagira ngo umpe ubutumwa nzamuha nimubona nzagutumikira nzambwira iki
ubutumwa ngiye kubwira nagira ngo niyo wamubona wamubwira uti abasize mu rugo baragukumbuye cyane bose bashikiye baramushaka bari umuntu we baramushakirije baramubuze rwose na n'isaha baramuze nta utamushaka hari bari umuntu we hari uwitwa Siforo hari uwitwa Sanzimana Oresti aramushakisha hari uwitwa Nsanzumuhire Oscari yaramubuze hari uwitwa Rujeni nawe yaramushakirije yaramubuze nabashikiwe bose baramushaka baramuze rwose turashakisha twaramuze nawo ntageze nawo nageze ngeze aho ndananirwa ndabyibuza ngiye kumva numva bavuga Gasaro kabuze avuga ntiwashakisha nawe kazamugeraho rwose Imana ikazamugezaho rwose nkakubwira ni ukuri turagukumbuye cyane rwose barakwifuza niyo ataza ariko niba wumva ko akiriho rwose ntibyanshimisha
wakoze cyane nawe kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye kandi uzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli urangize n'umwaka neza amahoro y'Imana
urakoze benefite we urakoze numvise ko ubataruka bazana rwose wabuye neza cyane rwose Imana ikakumpe umugisha mwinshi cyane pe
urakoze cyane ugishaka uwawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore nimero wakoresha uhereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe ahubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni 00122073463 nongere nyisubiremo 00122073463 muzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mwiza wa 2025 muzawugiremo amahoro menshi niyo ya mbere naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Gana